panali munthu wina
lidonse
amene anachoka
lidonse
nkupita kwa abwenzi lake
lidonse
tsopano kuchokera komwe kuja
lidonse
abwenzi lake aja nkumuphikira kholowa
lidonse
koma yo japo yangana pa nyumba paja anaona kuti pali nkhuku zambiri
lidonse
tsopano nkudapa kuti ine ndiye kundiphikira kholowa
lidonse
koma ikhalecho mudaweta nkhuku zambiri mbiri
lidonse
tsopano nthawi yomwe ija paiye uja anaganiza zakuti ine yayi koma ndikaimba kanyimbo
lidonse
kupeza kuti ine andiphikira kholowa koma ndazoona kuti kumeneko kuli nkhuku zambiri ndiyeno anayamba kuimba kanyimbo kaoko anampikira nankolowa nkhuku ili kale singaiwale
singaiwale
nampikira nankolowa nkhuku ili kale singaiwale
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 singaiwale anampikira
nankolowa
nkhuku ili kale singaiwale
singaiwale
singaiwale singaiwale
singaiwale
Napigira nankolo wangu ili kale singaiwale
singaiwale
Napigira nankolo wangu ili kale singaiwale
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 Napigira
nankolo wangu ili
yapo singaiwale
singaiwale
singaiwale singaiwale
singaiwale
Napigira
nankolo
wangu ili yapo singaiwale
singaiwale